Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muteze amatwi, niyedirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Bamwe mu banyamakuru n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu Rwanda barasaba ko zimwe mu ngingo ziri mu mushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zitakwemezwa uko ziri, kuko basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse. Ingingo zivugwa ziri muri uwo mushinga harimo nk'ingingo 169 ijyanye no gusebanya. Iyo ngingo igira iti, umuntu wese yitwaje ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo yemererwa na leta, kubw'inabi kandi mu ruhame witirira undi muntu igikorwa cyangwa imyitwarire bishobora kumutesha icyubahiro cyangwa agaciro cyangwa gishobora kumusuzuguza abakoze icyaha cyo gusebanya. Hari n'indi ngingo itavugwaho rumwe nanone n'abanyamakuru, ni ya 257 ijyanye no gutuka cyangwa gusebya Perezida wa Repubulika. Iyo ngingo ikomeza igira iti, umuntu wese utuka cyangwa usebya Perezida wa Repubulika abakoze icyaha. Ibyo iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Izi ngingo n'izindi abanyamakuru basanga zishobora kubangamira imikorere yabo nizo tuganiraho mu kiganiro muri isanga. Abatumirwa bacu ni Professor Christopher Kayumba, umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umusesenguzi. Professor Kayumba, ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane bwana Edrigo, mwakoze kudutumira.
Turi kumwe kandi na Gonzaga Muganwa, n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru. Bwana Muganwa, nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane Edwema, turabashuje.
Twari twifuje kuba turi kumwe na Evod Uwizeyimana, n'umunyamabanga wa leta ushinzwe kuvugurura itegeko nshinga n'andi mategeko, ariko atubwira ko nta minisitiri ntacyo yavuga nyuma yo kugeza umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko no kuganiraho n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Mu butumwa bugufi yatwandikiye yagize ati, ahari wareba abashakashatsi, abanyamategeko bikorera ku giti cyabo cyangwa se umuntu wo mu nteko ishinga amategeko, ngo ni ikibazo cy'amahame y'akazi. Inteko nimara kwemeza itegeko niryo tuzaganiraho, ntitwaganira ku mushinga w'itegeko. Ubwo nibwo butumwa Ministri Evod Uwizeyimana yampaye. Ariko turi kumwe n'aba bagabo uko ari babiri. Duhere kuri Christopher Kayumba, aya mategeko mpanabyaha na mategeko areba abanyarwanda bose muri rusange, kuki abanyamakuru bumva zimwe mu ngingo ziri muri ayo mategeko ashobora kubabangamira?
Nibyo koko, izo ngingo ziri zuvuze, ingingo ya 169 ndetse n'iya 257 irareba abanyarwanda muri rusange, ariko ku by'umwihariko irareba abanyamakuru, kubera yuko abanyamakuru nibo bonyine bakora umwuga wo gutara no gutangaza amakuru, kandi ni nabyo bahemberwa, bahindurwa ko batangaza amakuru bayashaka bakayatangaza. Bivuze yuko ubahariye yuko bagiye gutara amakuru bakanayatangaza, ni nko guhana, ni nko guhana umwuga. Ndetse twanabigereranya nk'aho nka muganga ashobora kuvura umuntu, uyo avuye umuntu apfuye bamufunze kubera ko yavuye umuntu agapfa, urumva ko nta muntu wataha gukora uyo mwuga. Abantu batinya gukora uyo mwuga, nibaza rero ko ku banyamakuru kubahana kubera ko bakoze akazi kabo, ni ibintu bishobora gutuma abantu benshi badakora uyo mwuga. Ariko hariho n'ibindi bintu bibiri, izo ingingo yo gusebanya iyo itumye umuntu afungwa, umunyamakuru afungwa, ibyo ngibyo bidindiza, bisubiza inyuma ubwisanzure ku itangazamakuru no gukora umwuga ushingiye kuvugisha ukuri, kuko utuma abanyamakuru batinya, ndetse n'abaturage muri rusange bigatuma bashobora gutinya gutanga ibitekerezo kuko batinya yuko bashobora kubifungirwa. Ibyo rero muri rusange bigatuma sosiyete ishobora gusubira inyuma mu buryo bwo kwisanzura mu gutanga ibitekerezo, mu buryo bwo gutanga amakuru.
Gonzaga Muganwa, wowe mwishyirahamwe ry'abanyamakuru, izi ngingo uko ari ebyiri abanyamakuru bazivuga hirya?
Turabona no mwishyirahamwe ry'abanyamakuru kuba izi ngingo ziri muri iyi mushinga w'itegeko yaradutunguye cyane, biranatubabaza kubera ko bihabanye n'ibyo tumaze imyaka irenga irindwi kuva hatangira kuvugurwa imikorere y'itangazamakuru mu Rwanda, cyo bita media reform. Ibyo bintu byose byavugwaga, imyanzuro twagiye tugeraho na Leta y'u Rwanda yose yaganishaga mu gukura izi ngingo mu gitabo cy'amategeko ahana, ahubwo akigwaho cyangwa agacimburwa, cyane cyane bireba itangazamakuru gashyirwa mu rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Kuba rero byaraje muri uyu mushinga kandi ukaba wemeje inama ya Minisitiri, yaratubabaje cyane, biranatungura. Ubwo turishyirahamwe turi mu biganiro, turimo kugeza ibiganiro n'inzego za Leta zireba n'inteko ishinga amategeko zitari kure, kugira ngo turebe yaje gute. Kuba hari ingingo irebana gusebanya, kuba mbibuka muri 2012 kode penali y'igo twagiye muri sena mu nteko bemera kugabanya ibihano icyo gihe. Ubu ngubu se byaje gute ku buryo bashaka kongera ibihano? Hari n'indi ngingo nabo wayivuze, inyemere nayivuga, ni ingingo ya 254 ivuga ko gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Impamvu nyivuga ni uko umwihariko irimo ingingo ireba itangazamakuru, umuntu wese ukoza isoni mu magambo, mu bimenyetso cyangwa ibikangisho, inyandiko cyangwa ibishushanyo mu bagize inteko ishinga amategeko, abagize guverinoma n'ibindi, aba ari icyaha. Hano inavuga ku myumwihariko ikintu bita katunzi, ibishushanyo mu itangazamakuru. Iyi ngingo irasa naho igamiza guca gatunzi. Niba uzi itangazamakuru, ibishushanyo bya katunzi biri mu bintu bikomeye cyane itangazamakuru rikoresha kugira ngo itangaze. Rero ngo uyikoresheje ku mudepite cyangwa ku minisitiri cyangwa umuntu wese uri mu nzego za guverinoma, niyo uzi umudaso yakubise umuntu ukamushushanya, haba ari icyaha gihanishwa hafi umwaka wose w'igifungo n'amande. Ingingo twashoboye kuvumbura tureba ko ibangamiye cyane, aho imaze itowe ikajya mu itegeko yabangamira cyane imikorere y'ubusanzwe bw'itangazamakuru. Kuba n'iki gitekerezo cyonyine gihari, hari n'ibitekerezo byaje gupya biganisha ku gushyira ingingo nk'izi muri kode penali, twumva biteye ubwoba n'abakora umwuga w'itangazamakuru, birasaba yuko bitaza kwemerwa.
Ariko abateguye umushinga bashobora kuvuga ngo izi ni ingingo, ibi ni ibyaha bikomeye bireba Abanyarwanda, ntabwo ari abanyamakuru gusa.
N'ubundi turabizi ko bireba Abanyarwanda, ariko Dr. Kayemba yigeze kubisobanura impamvu abanyamakuru duhangayikisha cyane. Ariko hari ntabwo ari ubwa mbere dukoze kampanye kugira ngo ibyaha byo gusebanya muri ikodi penari nuko ikampanye irari kuri urwo rw'isi kandi hari urukiko rwa Afrika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwafashije icyemezo rwanze yuko kuba hari izingingo zifungira gusebanya bibangamira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Impamvu ni iyi, ubundi ubwisanzure bw'itekerezo n'itangazamakuru ubwisanzure buri buteganywa n'itegeko nshinga y'u Rwanda. Rero bubuzwa n'amategeko igihe hari impamvu ikomeye. Rero urebye uko bingana uko itegeko uburenganzira buhari n'igihano giteganywa usanga proportionate bitahanye na gato ushingiye ku mwanzuro w'urukiko rwa Afurika rw'uburenganzira muri 2014 usanga ibihano birimo guteganywa kuba umuntu ashobora gufungwa akarafungwa hafi imyaka ibiri bigamije kubangamira uburenganzira gutanga ibitekerezo no gutangazamakuru biteganywa n'itegeko nshinga bikanateganywa n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu Article 19.
Profesori Kayumba, icyo mwifuza nkamwe mwigisha itangazamakuru mwarikozemo muharanira uburenganzira bw'abanyamakuru, mwifuza ko hakorwa iki, ko izi ngingo zavamo burundu cyangwa se zakorerwa ubugororangingo?
Hari nk'ibintu nka bitatu, ariko mbere y'uko mbivuga kamanya mvuge yuko ahanini ikibazo muri ziriya ngingo zombi yari ingingo y'ijana na 69 n'iya 257 ntabwo ari uko biriya byitwa ibyaha gusa. Kwitwa ibyaha nibyo bigomba kwitwa ibyaha, ikibazo kiri mu bihano. Ibihano ubundi byo abantu benshi basaba kandi abanyamakuru bamaze imyaka irenga 20 hano babisaba, nuko igihano cyaba ko umuntu usebeje bamuhanisha nko kumuca amande, kumuca amafaranga, ibintu byo kumufunga bikavamo. Kubera ko nk'uko ubizi gufungwa nk'ubungubu barabuga imyaka 5 hagati y'itanu n'irindwi, iyo mu Rwanda bagufunze amezi arenga 6 hari ibintu byinshi bo utakemerewe gukora, hari ibintu hari uburenganzira bumwe na bumwe utakemerwa n'amategeko. Icya kabiri, ibyo ngibyo bibangamira umwuga w'itangazamakuru ndetse n'abaturage muri rusange gutanga ibitekerezo. Iyo rero uvuze yuko umuntu bashobora gufungwa gutanga ibitekerezo, iyo atekereje yuko ibyo bishobora kumuviramo gufungwa ndetse akanamburwa uburenganzira bumwe na bumwe, urumva yuko abantu bakwikandagira batanga ibitekerezo. Njyewe nkibaza rero yuko icyo icya mbere nibaza yuko cyaba ari cyiza nuko igihano cyo gufungwa cyavaho, ahubwo igihano ku muntu uhamijwe na biriya byaha agahanwa mu buryo bwo gutanga amande mu buryo bw'amafaranga ariko atari igifungo. Cya kabiri, nibaza yuko icyo bagikoze cyaba kiri muri politiki rusange y'itangazamakuru, kubera ko urebye politiki ya Leta y'itangazamakuru ivuga yuko Leta ishyigikiye igitekerezo cy'uko abanyamakuru bigenga muri komisiyo yabo iri RMC bagomba kuzaza bigenzura, iyo bita self-regulation, kugira ngo bakemure ibibazo bikomoka ku mwuga wabo batarinze kujya mu nkiko. Iyo ni politiki ya Leta yiyemeje. Nibaza rero yuko Leta ko biriya yategeye gukora imeze ubu ritandukanye n'iyo politiki byaba ari byiza, kiriya gihano kivuyemo nibyo byaba biri muri politiki rusange Leta yiyemeje mu nduza ya kode kuva muri 2012. Cya gatatu, gukora ibyo ngibyo biri no muri politiki n'imyemerere rusange ya Leta, kuko nk'uko ubizi kuva mu itegeko nshinga urebye n'ukuntu ubuyobozi bwubakiye ku gitekerezo cy'uko aho kugira ngo abantu bahangane bagomba kugirana ibiganiro, ibyo bita dialogue, ibintu by'ibiganiro no gukemura ibibazo hanyuze muri politiki yo kugirana ibiganiro atari politiki yo guhangana. Nibaza rero yuko ari izo ngingo ebyiri zitandukanye n'iyo politiki rusange ya Leta yo gutuma ibibazo bikemurwa binyuze mu bwumvikane no mu kuganira batarinze kujya mu
manza cyanyuma urebye mu myaka itumishize mu myaka itumishize habayeho umunyamakuru umwe nako babiri barezwe mu rubanza rumwe kubera yuko basereje umukuru w'igihugu. Ntabwo rero iriya ngingo ya 257 ntabwo iva mu kibazo gihari. Nta kibazo cy'abanyamakuru wavuga ngo ni ikibazo gikomeye bafite uyu muco wo gutuka wo gutuka aba perezida cyangwa gutuka abayobozi. Ntabwo iriya ngingo ikomoka ku kibazo gihari cyangwa mu muco nyarwanda cyangwa mu miyoborere cya nyuma. Kuva ruya komisiyo y'abanyamakuru igenzura yajyaho imaze gukemura guca imanza zirenze 200 binyuze mu bwumvikane nta muntu ugiye mu rukiko kuva muri 2013. Muri icyo gihe ni urubanza rumwe gusa rumaze kujyanwa mu nkiko. Nkibaza rero yuko ziriya ngingo zirengagije iyo politiki ya leta irimo gukemura ibibazo neza batarinze kujya mu nkiko. Byaba ari byiza rero ziriya ngingo zanditswe ku buryo zishyigikira iyo politiki ya leta.
Urakoze cyane Gonza. Mu magambo make cyane, Profesori Kayumba yaravuze ko kuba gusebanya ari icyaha ntago ari ikibazo cyane, ahubwo ikibazo kiri ku bihano.
Mbere gusebanya amahame agenga umwuga w'itangazamakuru injini ya kabiri irabuzuza. Natwe turabizi cyane cyane yuko mu mwuga bitemewe kujya gukoresha ikaramu cyangwa mikoro utwe undi muntu umutesha agaciro. Ni amahame twemera tunagenderaho, kandi nuko yabivuze muri byo birego 140 urwego rw'abanyamakuru kuri bigenzura rumaze kwakira. Harimo ibirenga 50 bari bijyanye n'iki n'iri kosa ryo gusebanya, kandi byose byarakemutse bitagiye mu rukiko kubera ko hari uburyo bwinshi cyane byakemuka. Icya mbere, umunyamakuru arakosora inkuru yakoze ikosa kubera ko kenshi aba ari amakosa ataganiriwe aba yabaye. Wa muntu akasubizwa agaciro ahabwa umwanya uhagije usesuye mu bitangazamakuru runaka, nawe akavuga uruhande rwe akiregura, cyangwa yaba ngombwa yasubira akamaganwa mu ruhame. Kandi muri imyaka itanu ari urugurabya kugenzura yagaragaye yuko bikemura ibibazo hatabaye kujya mu manza. Ikindi ngomba gushimangira ni uko kuri politiki ya leta urebye muri politiki itangazamakuru ya 2021 ukareba n'imyanzuro leta y'u Rwanda yemeye ihagarariwe na Minisitiri Busingye bemeye yiyeneye muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kuganisha gukuraho ibihano byo gufunga ku gusebanya biri mu mirimo leta y'u Rwanda yemeye. So biradutangaje cyane kuba hari umushinga w'itegeko ahubwo wongera ibihano ukibaza se uwo waturushe he. Ni leta dusanzwe tuganira nayo dukorana umunsi ku wundi mu gushakira ibisubizo birimo itangazamakuru cyangwa hari ahandi waturushe.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi tuganira kuri zimwe mu mpungenge zagaragajwe n'abanyamakuru n'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu Rwanda, basaba ko zimwe mu ngingo ziri mu mushinga w'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zitakwemezwa uko ziri, kuko basanga zibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushatse. Kuri telefoni kandi turi kumwe na bamwe mu bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika nabo bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro. Willy mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Nasuhuzaga n'abatumire
barakumva.
Ikibazo cyanjye nuko uyu munsi ndi umwe mu bakunzi b'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru mu Rwanda ndetse n'ibiri mu Rwanda, ariko maze gusoma iyo post yibajije ku budahangarwa, njye nabyise nk'ubudahangarwa abanyamakuru bashaka kwiha bidakorwa. Kuko ikintu cya mbere kubura umunyamakuru ntibigukuraho kubura umunyagihugu umunyarwanda cyangwa se ahandi hose ukorera. Rero njye numva ko abanyamakuru aho kugira ubwoba bwo kugerwaho n'ingaruka n'ibibazo bindi bijyanye n'itangazamakuru baba bari gukora. Nibaza ko babanje bakamenya neza, dore ko banabyize nubwo nari umunyamakuru, bakabanje kumenya neza uburyo bwa nyabwo bukoreshwa, kubera ko itangazamakuru ndibaza ryigwamo na ethics. Etike z'u Rwanda sizo wenda za Amerika cyangwa Uburayi niba ari nayo referensi baba bashaka kugeneraho. Ebyi kuva na kera mu Rwanda cyangwa na n'ubu cyangwa mu mico nyafurika n'imbere y'umubyeyi, ndibaza ko hari imvugo ukoresha waba usaba, waba uvuguruza icyo kugejejeho, waba wunganira, hari uburyo bwo ugomba kubyitwaramo. Bitavuga nanone ko ugomba gutinya icyo ushaka kugeraho kuvuga, ariko hari uburyo ugomba kukigeraho cyangwa kukivuga udakomerekeje cyangwa utarakaje uwo washakagaho feedback cyangwa igisubizo cye, bityo mugasa n'abahurira hagati. Cyane ko buriya umunyamakuru yagombye gufata impande zombi, akumva ko uwo ari kwandika cyangwa uruhande ari kuvugaho arufiteho narwo inshingano yo kururinda cyangwa yo kurugaragariza icyo ruvuga, ndetse kwishyira no kuri rwa ruhande rundi. Icyo bapfa cyane ari uko batoroherana, kandi umunyamakuru nawe agomba, nibyo koko kumuhotera ntabwo ari byo, ariko umunyamakuru nawe agomba kumenya imbago ntarengwa agendeye no ku mico nyafurika.
Urakoze cyane Willy. Professori Kayumba, Willy asa nkaho avuga ko muriwe mushaka ubudahangarwa.
Harimo ibintu bitatu. Icya mbere, nk'uko twari twarisobanuye n'ukuntu Gonzo yabivuze, icyo abanyamakuru benshi barimo gusaba kandi bamaze n'igihe basaba, nuko ntabwo ari uko icyaha cyo gusebanya kitari icyaha, ahubwo baravuga yuko byaba ari byiza kandi nibyo ko icyo cyaha cyo gusebanya cyahanishwa amande, yenda nk'umuntu wasebeze agatanga nk'amafaranga runaka cyangwa agasaba imbabazi. Nico ntabwo ari ubudahangarwa. Cya kabiri kandi kinakomeye cyane,
ariko Gonza haraho Gonza
abanyamakuru,
Professor Kayumba,
abanyamakuru, yes,
haraho Gonza yavuze ngo u Rwanda rwari rwiyemeje ko icyaha cyo gusebanya kitazongera no kugaragara mu mategeko ahana y'u Rwanda.
Uko niko Gonza yabivuze, ariko njye ku giti cyanjye uko mbibona, icyaha cyo gusebanya no mu buzima busanzwe ni icyaha. Iyo n'umushuti wawe agusebeje murabipfa, nkibaza rero ko icyo cyaha cyaguma ari icyaha, ariko ukuntu gihanwa no mu buzima busanzwe kigahanishwa ku buryo umuntu atagifungirwa, cyane cyane kubera yuko kibangamira umwuga w'itangazamakuru n'uburenganzira bw'abaturage gucanga ibitekerezo, kandi kinganisha ku ngingo ya kabiri mu byo we yaravuze. Impamvu umwuga w'itangazamakuru n'abanyamakuru basaba ibyo ngibyo yuko batafungirwa ko bakoze akazi kabo, ntabwo abanyamakuru bikorera akazi. Abanyamakuru bakorera abaturage muri rusange, babaha amakuru kugira ngo bamenye ibikorwa n'ibibakorerwa, ngo bafate ibyemezo bireba ubuzima bwabo n'ubuzima bw'igihugu. Ako ni akazi gakomeye cyane, kandi wibuke yuko ni mu itangazamakuru ni naho abaturage muri rusange bwa burenganzira bwabo bwo gutanga ibitekerezo, bwo kuganira, ahanini niho bunyura. Iyo rero umunyamakuru avuga yuko atahanirwa gutanga ayo makuru muri rusange, abanavugira umuturage usanzwe, kubera ko mu itangazamakuru ibitekerezo umuturage niho abinyuza, ni nako abaturage banamenyana bakamenya icyo bapfana, bakamenya politiki ibakorerwa, bakamenya umuco wabo. Cyanyuma muri uko mu gutuma abanyamakuru bakora bahuza abaturage n'abayobozi, bahuza baganira ku mico niyo hanavuka ikintu cyo kumenyana kurushaho ikintu cyo kwihanganirana n'umuco wa demokrasi. Iyo rero umuntu ahaniwe ko yatanze igitekerezo kimufungira umunyamakuru ukamufungira ko yenda yavuze ikintu gitandukanye n'icyo ushaka cyangwa yenda yakosheje bimwe, ibyo ngibyo bishobora gutuma akazi ke yanga kugakora cyangwa atagakora neza, bikanatuma na wa muco wo kumenyana na wa muco wa demokrasi udatera imbere.
Urakoze Profeseri Kayumba. Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, nyuma wenda Gonza nawe ari bugire icyo avuga kuri ibyo bibazo bya wiri. Claude wiriwe neza. Claude uranyuva? Reka dufate Foste wiriwe neza.
Niriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze.
Ikibazo cya?
Ikibazo cyanjye ntabwo mbibona kimwe na nuko abajournaliste babibona. Kuko iyo umuntu akoze amakosa arayahanirwa, iyo ukoze mu kuri nabyo ukabihemberwa. Si nibaza rero ukuntu umuntu yagenera mu nzira itariye kugira ngo akore ibyo atateganyirijwe, kuko umwuga ni umwuga kandi ibyo wize ni byo ugomba gushyira mu bikorwa.
Urakoze. Reka dufate na Claude wiriwe neza.
Mwiriwe.
Claude uri hehe?
Anje ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Bo, gusa nanjye ntago navuga ko ari ikibazo, ahubwo ni nk'intererano cyangwa se igitekerezo nk'uko abo batumirwe babivuga. Nanjye ndemeza ko ibirangingo zabangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru. Urugero kuko nk'iyo ya 54 ivuga ko gukoza isoni umuyobozi ari icyaha cyanafungirwa, urumva ko atuma umunyamakuru akora akazi ke yisanzuye. Nk'urugero nk'umunyamakuru nk'umuyobozi waba yakubise nk'umuntu mu ruhame, ubundi se ugiye kumurega cyangwa se ugiye kumutangaza mu kinyamakuru cyangwa ukamuvuga kuri radiyo, ubundi yakitwa ko wamusebeje mu ruhame, kumukoza isoni. Nawe se ubundi ntibikorere isoni gukubita umuntu mu ruhame? Kandi by'ukuri mu mategeko ntaho bitegeka umuntu kuba yakubita undi mu ruhame, nta mu mategeko ahana guhanisha inkoni nk'aho biri. Bivuze ngo rero nge ndumva ko umunyamakuru atakora yisanzuye, n'icyo kindi nacyo cyo kubuza abanyamakuru gushushanya. Acyo ni muzi agaciro ka biriya bishushanya mu binyamakuru. Hari ahubura n'uburyo wavugana n'umuntu nyirubwite ukaba washushanya inkuru iri hariya, hose mu bindi binyamakuru byaje nge mbona n'abaperezida bashushanya. Sinumva niba ibyo bintu rwose batabihindura kugira ngo abanyamakuru bakore bisanzuye. Yego, nibyo abanyamakuru ba hano mu Rwanda natwe ari byinshi tubanenga, ariko ibyo ari byo byose bagerageze kwihesha agaciro nabo badukorera ibyo dushaka, kuko ndumva ko mu gihe nabo ijwi ryacu ndumva abayobozi baba bari kuryumva ko natwe duha agaciro ibyo bakora. Ariko umunyamakuru nawe yicare kabisa yumve ko mu gihe yicaye kuri mikoro cyangwa afite ikaramu yandika binyuranye n'ukuri ajye yigaya, nibyo gituma umwuga wabo uta agaciro, gatuma tutabafata nk'uko bikwiye. Murakoze.
Urakoze cyane. Gonza, hari icyo uvuga kuri ibi bitekerezo n'ibibazo by'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika?
Cya mbere ndasaba kubanza gukosora ku byo navuze kuri leta yari yiyemeje, nuko byari byanditse mu Cyongereza. Bavugaga gukura iki gihano muri criminal law bagashyira muri tiboro, kugura kikava muri aya mategeko ayahana kikajya muri ayandi Dr. Kayumba yavugaga bakiba guca amande cyangwa ubundi buryo. Ibyo minisitiri Busingye yiyemeje i Geneva. Icya kabiri, ntabwo dushaka kubudahangaza n'ubundi aya natanze mvuga ku mwanzuro w'urukiko rwa Afurika uburenganzira bwa muntu na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, nayo yigeze kubifataho umwanzuro ivuga yuko gufungira umuntu kubera gusebanya naho bibangamira cyane ubwisanzure bw'ibitekerezo, nabo ari ku banyamakuru gusa, ni abantu bose, kubera ko bitangana
bitanga na n'umuntu ukura uburenganzira umuntu avuka nabwo kubera ikosa riba ryabaye bitahwanye na proportionate irimo ikindi bituma itangazamakuru ryitinya nubwo ryitinya mu bijyanye no kugenzura inzego zifite ububasha ubu ngubu mu Rwanda nubwo dusanzwe dufite ikibazo yuko itangazamakuru ari inkuru nyinshi cyane tudakorako na nizo gushushanya ibyo Claude yavugaga gushushanya umukuru w'igihugu abanyamakuru benshi cyane ntabwo babikora mu Rwanda natwe tuzi ko bavuga ariko usanga kubera uwo mushi kugira ngo kuvuga ngo twakora iki cyemeye ni sisteme ni iki ugasanga abanyamakuru barabitinye rero habaye itegeko rinabihanira urumva imbogamizi yabaye itangazamakuru dushaka ariko icy'ingenzi ni uko bidatera ubwoba itangazamakuru ku buryo inshingano nyamukuru ifite yo kugenzura izindi nzego icyo bita watchdog kugenzura inzego zifite ububasha zikoresha n'amafaranga y'abaturage butava kubera ko ingingo ya 154 twavugaga yo gukoza isoni umuyobozi uri mu kazi ka leta ni byiza ko dukora yabivuze kubera ko turafite abayobozi bakubita abaturage ibinyamakuru bikabashushanya ubikuye wose urumva abo bantu bagira amakosa bakora yakwikuba inshuro nk'ijana itangaza no kudashobora kubavugaho rero nicyo navuga ko hagomba kuba ubuvugizi buhanze kugira ngo ibi bintu bizemerwe
urakoze cyane Gonza Gonza na Kayumba hari indi ngingo nabonye muri uyu mushinga ingingo ya 201 ivuga ngo gukwiza amakuru atariyo cyangwa icyengeza amatwara agamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga iyo ngingo yo mubona nta hantu ushaka kubihuriye nitangaza makuru cyane cyane tuvuge nk'urugero uhaye urubuga umuntu utavuga rumwe na leta akaba yavuga ibintu leta yakwita ko irimo kugerageza kwangisha leta y'u Rwanda amahanga
nibyo urumva nayo ikeneye gusobanurwa neza ikamenyekana kubera ko n'ubu ngo bari ikibazo abantu benshi bari batavuga rimwe na leta y'u Rwanda bari hanze y'igihugu itangaza amakuru nabo ribaho urubuga hamwe birumvikana mu nama tubagira kubera ko hari abafite ngenda bitekerezo nshiri cyangwa bashaka kubiba amatyakubiri ariko undi ufite ibitekerezo n'ubu yaba nenga leta ariko ibitekerezo ubusanzwe opozisiyo ibigira byo gutanga ibitekerezo kitavuga rumwe n'uwo ushaka guhatana nawe mu matora iyo ngingo nayo ishobora kubangamira itangazamakuru nibyo koko
Profesori Kayumba kuri iyo ngingo ari cyo wayivugaho 201
urabona ibintu byo ikintu cyitwa kwangisha amahanga cyangwa kwangisha abaturage leta nicyo kintu nge nibaza yuko kigomba gusobanuka neza katuvuge niba habaye hari abanyapolitike babiri bahanganye hariho umunyapolitike yenda uri ku bwameya hariho nzaka gufata ko yamushimbura akajya ku bwameya urumva ko ngo bashobora guhangana hanyuma akavuga ati ibintu by'umukora ibintu by'ukora ntabwo mbyemera yenda ntabwo bikora neza genda tukagukora ibingibi nibaza rero yuko ibintu bijyanye n'ibitekerezo by'ukuntu umuntu abona uyobora n'ibitekerezo biyoboye ibyo ngibyo nibaza yuko mu byo wakritika mu byo wavuga yuko wagira icyo ubivugaho ntabwo ibyo wabigira icyaha ntabwo nibaza yuko ari abanyamakuru ari abaturage muri rusange bafite inshingano zo kuvuga neza leta bafite inshingano zo kumenya leta ibyo ikora hanyuma ikora ibyiza bakabivuga yaba ko ikora ibyo ibibi kandi bitabemereye bakabivuga ibyo rero kuvuga ko kwangisha leta kwangisha abaturage leta icyo kintu ntabwo ngewe kugeza ubu ngubu ndagisobanukirwa ariko kandi nongereho n'ibindi bintu bibiri icyo nshaka kongeraho urebye ingingo ya 257 nibaza yuko iriya ngingo nishya muri penal code nta naho ishingiye kubera yuko umuntu n'ubundi umuntu wasebyaga perezida n'ubundi hari itegeko ryamuhanaga
urabizi hari abanyamakuru babiri Saidat na Agnes Uwimana
Kayumba reka twibutse reka twibutse
reka twibutse 2014 barazihaniwe
Professor Kayumba
ingingo
reka twibutse abadukurikiye iyo ngingo icyo ivuga ni ingingo ya 257 iravuga kubijyanye no gutuka cyangwa gusebya Perezida wa Repubulika ngo umuntu wese utuka cyangwa usebya Perezida wa Repubulika abakoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko itarenze imyaka 7 ni hazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 7 komeza igitekerezo cyawe
icyo navuga iyo ngingo ntaho itandukanye n'ingingo yizana na 69 kuko izo zombi zirareba icyaha cyo gusebya kuba rero bayongeramo ku mwanya w'umukuru w'igihugu nibaza yuko ari ikintu niko nakubwiye kidashingiye ku kibazo gihari ntabwo abanyarwanda bafite iyo muto wo gusebya umukuru w'igihugu ku giti cye ntabwo abanyamakuru ugiye kureba muri iyi myaka ndetse 20 ishize nakubwiye ko hari abanyamakuru babiri gusa babihaniwe nibaza rero yuko gushyiraho iyo ngingo hariho n'ingana 69 ihana icyaha cyo gusebya ari ibintu byo kwisubiramo iyo ngingo ntabwo nibaza yuko ntabwo ishingiye ku kibazo gihari ntabwo ishingiye ku mateka yacu ntabwo ishingiye ku muco nibaza yuko yo iri by'abongereza bita redundant ntabwo nibaza yuko hariho arahishingiye cya nyuma nshaka kuvuga ubundi busanzwe itegeko ibiye turimo kuvuga tugomba iyo ushyizeho itegeko ubuze ikintu runaka ugomba kugereranya n'ikindi kintu wabura ubujije icyo ngicyo nk'ubungubu kuba iryo tegeko ingingo y'ijana na 69 iha ivuga yuko umuntu yafungirwa gusebya ubigereranyije n'icyo iyo ngingo ishobora gutera gutuma abantu badatanga ibitekerezo abantu badatanze ibitekerezo bakinya gutanga ibitekerezo n'abanyamakuru bagatinya kwandika ibintu bimwe na bimwe ko batinya gufungwa urumva ko sosiyete muri rusange sosiyete nyarwanda hari icyo yabura hari akamaro agaciro kajyanye no kuganira ibitekerezo bitandukanye itabona yuko ntabwo ari ikintu cyo abongereza bita proportional iyo ngingo iri birabu izatuma ishyirwe mu bikorwa izatuma abanyarwanda babura ikintu gifite agaciro kanini kurusha kurengera abantu ku giti cyabo
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twari twifuje kuba turi kumwe na Bwana Evode Uwizeyimana umunyamabanga wa leta ushinzwe kuvugurura itegeko nshinga n'andi mategeko ariko atubwira ko na ministri ntacyo yavuga nyuma yo kugeza umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko no kuganiraho n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepute yavuga ko azongera kubiganiraho iryo tegeko uwo mushinga wamaze kuba itegeko kuri telefone dufite abandi bakunzi baradijwe rya America nsenge yumva wiriwe neza uri hehe ikibazo cya
nagomba zo mukimire mugiri kayo jo kwemeza batekanya gukora ikintu ginama kinga mateka yaza kugemeza aniki ni baza ko yo gumukuri bizikugo no gwego gubatwe amenye tuma kuri uwo kwirinda kuri cyo cyo cyane kubarengera ariko je cyo ne bari cyo kugira ngo muri president yibakire yivyo tujye kuri gwawe n'ibivugo
urakoze nsenge yumva gonza hari cyo wavuga kuri ibyo nsenge yumva vuze
cyaka bina kona tuvisha neza ariko aho yavuze ngo twakora iki neke ibyemeye cyambere gonda dufite ni uko tugomba kujya imbere y'imeko tugasobanura ibyo dufite n'icyo twifuza ariko dufite icyizere ko bazabyumva niba ari numa za rubanda ariko batabyumvishe nyine ari zakomeza kubiharanira ari no gushobora kujya mu rukiko rushinzwe itegeko nshinga bagasobanura n'ibigira ingingo kuko itavuguruza ubwisanzure n'amahame u Rwanda rwemeye n'andategeko itegeko nshinga nashaka kongera kumva ku ngingo ya 201 kubera ko ndimo kuyisoma hano nayibonye ikintu cya mbere harimo ibintu bibiri wavuga
haraho ushobora kuvuga ko yagira kamaro kubera ko ivuga cyane cyane bijyanye n'umutekano w'igihugu cyane cyane hari igihe cy'intambara n'impamvu gukwirakwiza amakuru atariyo ari ngombwa ariko kuko kuba ivuga leta y'u Rwanda n'ivuga igihugu cy'u Rwanda yo ndumva byagira ingaruka ku bakora politike ya opposition muri demokarasi mu gihugu kigenda kuri leta itorwa kandi itorwa kandi ishobora no gusimburwa n'indi ishaka cyangwa politike mu gutanga amakuru kubera ko inshingano y'umuntu uri muri opposition kubwira abaturage ko leta iri idakora neza kugira ngo ari bo bazatora amatora y'ubutaha so byagize isobanuse neza kugira ngo ibijyanye n'umutekano w'igihugu bitandukanywe n'uburenganzira bwa abari muri opposition cyangwa andi mitwe ya politiki kunenga ubutegetsi buriho kubera ko leta n'igihugu ni ibintu bitandukanye leta ivaho zirahinduka igihe amatora yabaye ariko igihugu kigumaho iyo ngingo nayo yakwandikwa neza kugira ngo ishishimo n'ikizabangamira demokarasi
urakoze cyane Gonza Professor Kayumba
nibaza yuko ni ikibazo kijyanye na amakuru atariyo n'indi hitamo amakuru ariyo n'amakuru atariyo je nibaza rero mu buryo bw'itangazamakuru ubusanzwe umunyamakuru n'umuyobozi we edita we niwe uhitamo amakuru n'atari amakuru urumva rero itegeko ritangiye kubwira umunyamakuru amakuru ayariyo n'ayatariyo urumva ko bujyanye ya edito bwa bwisanzure mu kwigenga bw'abanyamakuru ntabwo nibaza yuko ubundi itegeko ryakabaye rijya mu bintu by'amakuru ariyo n'amakuru atariyo kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu birebwa n'abanyamakuru kandi nk'uko nakubwiye mu Rwanda leta ifite politike yuko ibyo bintu by'amakuru atariyo n'amakuru ya nyayo ni ibintu bikemurwa n'abanyamakuru bafite komisiyo yabo nayo yagiyeho nyuma y'itegeko ry'itangazamakuru rya 2013 mu ngingo yaho ya kane abanyamakuru bafite n'amahame yabo ibyo bintu by'amakuru ariyo n'atariyo ubundi abanyamakuru nk'uko twabivuze ni ikibazo bari bamaze bakemura icya nyuma nanone kijyanye n'iyo ngingo cyane cyane n'iya ngingo y'ijana na 69 ahanini ntabwo yakozwe muri context y'uko itangazamakuru turimo kuryubaka iganisha kuri responsabilite y'abanyamakuru aho itangazamakuru rikora mu buryo bw'umwuga haba habaye icyaha cy'umwuga haba habaye amakosa ashingiye ku mwuga abanyamakuru bakabyikemurira batanize kujya mu manza
iyi mwumva ni radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda reka dufate undi mukunzi wa radiyo Ijwi rya Amerika Ismail wiriwe neza
mwiriwe ndabasoje
uri hehe
ni mu Rwanda
ikibazo cya
ikibazo nyine urabyumva iyo tegeko rigomba kugumaho ni igitekerezo iyo tegeko bagomba kuritora kuko inangaha muri Afurika tugira ibintu by'ubunyamwuga bikeya mu itangazamakuru cyane cyane muri ibi binyamakuru bica kuri za interineti no kuri izi mbuga nkoranyambaga nyine akenshi ujya kubona ukabona umuntu akubiseho ikintu gifite titire ariko ubona nta porofesiyonalizime y'ubunyamakuru irimo hagati aho ngaho ku buryo ushobora gusanga ashobora no kubaho ku muntu w'umunyacyubahiro nk'umuntu w'umukuru w'igihugu ugasanga mu buzima ibintu bidasobanutse kandi ntabwo aba ari byo bazaritore bajye babakurikirana navuga ibitari byo itegeko rimuhane navuga ibyo agomba kugenerwa n'itangazamakuru ubwo ni ibyo nyine ahemberwa umwuga yakoze ariko biriya ngo njye nkunda kubibona cyane cyane nabaye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ukabona umuntu yanditse ikintu nko kuri perezida Museveni cyangwa kuri minisitiri w'ingabo akavuze mu bintu by'amafuti utazi ukuntu biteye ibyo aribyo agashyira cyangwa akabishyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa asanga abereje audio nko kuri radiyo runaka nk'uku nguku usanga ntabwo ari ibintu mbega bo baragenda bagafata ikintu cyitwa fanatisme bagashyira mu itangazamakuru ubwo rero ni ukuvuga ngo haba hatabaye itegeko ribakaruma azabaye ikibazo gikomeye cyane mu itangazamakuru
n'abakozi.
Niye mbona mu byukuri aba badepite bakwiye gutora uwo mushinga rwose birakwiye.
Ismail, guma kuri telefoni, guma kuri telefoni. Gonza ari cyo yifuza kukubaza.
Ismail, wowe wumva umunyamakuru yafunga imyaka 7 kubera ikosa yakoze ku mukuru w'icyugo, urumva zingana?
Ya terwa n'icyo niri kosa n'uburemere bw'ikosa yaba yakoze ko ryabaringana.
Ariko se
uraho muri Amerika cyangwa n'ahandi utinyutse ugatuka Trump aho ngaho, urumva byagenda bite?
Twebwe hano barabikora cyane rimwe na rimwe bakanamunyomoza bakavuga ko abeshya. Hari igihe babikora, hari n'igihe bamunyomoza igihe avuze ibintu bitari ukuri
umuntu abadashaka.
Ismail, hanyuma reka nkubaze akabazo Ismail, wavuze ko kimwe mu gituma abantu bakora izo nkuru ahanini zisebanya biterwa n'ubunyamwuga buke. Mugiye se itangazamakuru ryiyubatse rikaba ririmo abanyamakuru biyubashye, wumva iri tegeko rikenewe?
Oya, bibaye harimo abanyamakuru nyine biyubashye nyine babishoboye, itegeko ntabwo ari ngombwa cyane da. Ubwo nawe ntabwo umuntu abaye yubashye ntabwo yatukana, nawe urabyumva.
Urakoze cyane Ismail. Gonza,
yes, icya mbere ikibazo cy'ubunyamwuga buke turemera ko hari ingero bihari, ariko ntabwo bikemurwa no gufunga abantu, bikemurwa no gushaka abanyamwuga abatafite ubunyamwuga bakigishwa. Ariko n'ikintu tunakora turanahanira cyane ni uko buri gitangazamakuru cyaba gifite umunyamakuru ariko gifite n'umwanditsi mukuru, kugira ngo inkuru nijya gusohoka umwanditsi mukuru bishoboye aba yayirebyemo, kugira ngo wa munyamakuru adakora amakosa. Ubunyamwuga bukeya ntabwo bukemurwa no gufunga umuntu. Icya kabiri ku birebana na perezida wa Repubulika, ngira ngo hari wanabivuze ko muri Amerika perezida Trump abeshe, abanyamakuru baramunyomoza bakanamubwira ko yabeshe. Nahantu ushobora kuvuga ngo perezida yabeshe, abantu bamwe mu myumvire yabo bakumva ko ari nta muntu uvuguruza umukuru w'igihugu, kandi muri demokarasi umukuru w'igihugu utorwa nawe byemera ko yatowe agomba kumenya ko agomba kuvuguruzwa. Ingingo njyewe nyigiranya n'igihe cya cyami aho umwami bamwitaga Nyagasani. Mu Rwanda dufite perezida ubona dufite Nyagasani, ni ukuvuga ko nta mpamvu n'imwe yatuma umuturage uwo ari we wese cyangwa umunyamakuru cyangwa umunyapolitike kuvuga ibyo yemera bitajyanye n'iby'umukuru w'igihugu, nubwo umukuru w'igihugu yakumva byamutesheje agaciro. Kubera ko n'ubundi abanyamerika bafite icyo bita buri parpit, umukuru w'igihugu afite ijambo kuruta abandi bose, ashobora gusubiza ikintu icyo ari cyose akumvwa n'abantu bose bari mu gihugu, amaradiyo yose akamushyira akumvwa kuruta undi muturage wese uri mu gihugu. Ni ukuvuga ko umuntu uri kuri urwo rwego ye ku bwanjye sinakumva ko yanaseba.
Urakoze cyane Professor Kayumba.
Ndashaka kuvuga ibintu bibiri. Icya mbere ni uko urebye mu myaka icumi ishize itangazamakuru cyane cyane mu rwego rw'amategeko ryari rimaze gutera imbere rwose, kuva mu itegeko ryavuguruwe kugeza ubu ngubu ry'itangazamakuru rya 2013 ryatangiye muri 2002 ivugurwa 2009 ukajya no muri rya tegeko ryatowe 2013 ryemerera abanyamakuru kugera ku makuru iyo bita access to information, ukareba itegeko nshinga ryavuguruye rikongera rikadepanda umuturage gutanga ibitekerezo n'umunyamakuru gukora amakuru no kuba harashyizweho iriya komisiyo y'abanyamakuru bigenzura ibyaha bikorwa mu itangazamakuru, bakaba abaturage benshi babitwara hariya ndetse n'abayobozi babijyana hariya. Ubu ngubu bamaze gukora 200 ibyaha birenga, nibaza yuko kandi ugiye kureba ingingo ya 169 ugiye kureba ibihano byongerewe kurusha ibyari biri muri mu itegeko rishaye, kandi ntabwo byongerewe. Umuntu aribaza kuki ibihano byongerewe kuri icyo cyaha cyo gusebya, kandi icyo cyaha cyo gusebya ahubwo cyaragabanutse mu itangazamakuru ndetse hasigaye hariho n'abanyamakuru komisiyo yabo ikemura icyo kibazo. Ntibaza rero yuko iyo ngingo y'ijana 69 y'icyenda ntabwo yatekerejweho neza muri context y'aho u Rwanda rugeze. Ngenda n'abantu bayitekererezeho bari ahantu mu cyumba, ariko ntabwo bayitekererezeho bamaze kureba context y'itangazamakuru aho rigeze n'aho rivuye. Ni na kimwe n'iriya ngingo ya 259 nayo ntabwo yatekerezweho barebye amateka y'u Rwanda, aho u Rwanda ruvuye, iby'abanyarwanda bakora n'iby'itangazamakuru bakora. Kuko mu busanzwe ntabwo abanyarwanda batuka abayobozi babo, cyane cyane bubaha perezida, ntabwo njya nuba abaturage bamutuka.
Ariko Profesori Kayumba, Profesori Kayumba,
ntabwo rero ntabwo nibaza rero yuko izo ngingo zombi nta zibirengagiza context y'u Rwanda aho rugeze n'aho ruvuye, ndetse na cya gitekerezo kinini cy'ubuyobozi bushingiyeho bwo kurangiza ibibazo binyuze mu kuganira muri dialogue mu bwumvikane udafunze abantu.
Profesori Kayumba, abateguye uyu mushinga w'itegeko bashobora kuvuga ngo nubwo mu bitangazamakuru ibijyanye no gusebanya byagabanutse, wenda mu Banyarwanda birimo cyane.
Mu Banyarwanda birimo, niba birimo, ni imanza zingahe ziri mu nkiko ubu ngubu? Wowe ko nawe uri umunyamakuru ukurikira ibyaha ngaha, imanza zijyanye no gusebanya ziri mu nkiko ni izihe? Yewe muri iyi myaka icumi ishize maze kumenya imanza zireba abantu batatu ndetse ni n'abanyamakuru, ntabwo ari icyaha wavuga yuko ari icyaha cyogoje u Rwanda, gisaba yuko itegeko ryawe rihari ibihano birimo byo byiyongera. Njye nibaza yuko iyo ngingo ntabwo yakozwe ikurikizwe igihe u Rwanda tugezemo, aho Abanyarwanda bageze cyangwa amateka yabo. Kuko mu mateka y'Abanyarwanda nawe urabizi, Abanyarwanda bubaha abayobozi, Abanyarwanda bubaha perezida. Ntabwo inzu Abanyarwanda njya mbona batuka perezida. Kuvuga rero ngushyizeho itegeko rihana ikintu kandi kidahari kitari no mu muco nyarwanda gonze yahoze abivuga, umwami yarubahwaga na perezida hanarubashwe, ntabwo rero ari icyaha. Ntabwo ari itegeko wavuga yuko koko bishingiye ku kibazo gihari, nta nubwo bishingiye ku muco, nta nubwo bishingiye ku myemerere y'ubuyobozi buhari.
Urakoze cyane Profesori Kayumba, imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika, Michel Wirweneza.
Wirweneza,
uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Kibazo cya
nari mfite ikibazo icyo bita gusebya umuyobozi ni ese uramutuvuze icyo umuyobozi adashaka wamusebye? Ni iki kibazo cyane?
Urakoze cyane Gonzo.
Nabwo numvise neza ko umuyobozi atakora iki.
Aravuze ngo icyo bita gusebya umuyobozi ni iki?
Nanjye simbizi byaranyobeye. Ni ibintu tureba bivugwa cyane gusebya umuyobozi. Ubundi kuki umuyobozi agomba gutandukana n'undi muturage? Urumva, kubera ko niba warahawe inshingano ntuzigereho, abaturage bafite uburenganzira kubera ko wananiwe, nubwo bamwe bashobora kubifata nk'uwa musebenye ariko aba atari byo. Ariko kuvugisha imvugo nyine nyandagazi, imvugo idakwiye itajyanye n'umuco nyarwanda, n'ubundi abanyarwanda turabizi ko bivujije kuri twese, yaba ku muyobozi, yaba ku muturanyi, yaba ku muntu mukorana, nawe ari byiza yuko umuntu abikoresha. Ariko turongera dushimanye neza za musirikare
uvuze iki muyobozi adashaka waba umusebeye?
Gonzaga Michel arabajije ngo ese uramutse uvuze icyo umuyobozi adashaka waba umusebeje?
Oya, kuri njyewe ntabwo waba umusebeje na gato, kubera ko ni uburenganzira bwawe wavukanye, ni uburenganzira buhabwa n'itegeko nshinga, ni uburenganzira bwawe muri demokarasi. Umuyobozi iyo ashaka nyine afite ibyo ashaka nawe ufite ibyo ushaka. Icya mbere ni uko haba korohera, hakaba na dialogue Dr. Kayumba yavugagaho.
Professor Kayumba ari cyo wongera ku byo Michel yarabaje.
Enanje nibaza yuko ibi byaba ari byiza ikintu kijyanye no gusebanya nacyo gisobanutse umuntu akamenya neza koko iyo bavuze icyaha cyo gusebanya bivuze iki. Ariko nkuko muri rusange tubizi turabizi iyo umuntu gusebya ni ukuvuga ikintu kitari cyo. Nibaza yuko cyane cyane nko mu itangazamakuru kuvuga ibintu y'umuntu yakoze, kuko umuntu ashobora gukora ikintu ari we wisebeze ikintu gisebya ariko yagikoze cyamusebye ariko yagikoze mu itangazamakuru kirashoboka. Nibaza rero ikibazo aho kiri ni ahanini ni ugushaka gushyiraho amategeko ahanini avugira abayobozi, kandi ubundi abayobozi ari nabo bafite ingufu kurusha abaturage basanzwe. Aho ngaho ni ikibazo kiri. Naho byo mu ubusanzwe byo gusebanya no mu muco nyarwanda turabizi ukuntu biba bimeze. Iyo ari umuyobozi wakoze icyo ngicyo, ngiye kubera yuko aba ahagarariye abaturage, icyo ngicyo kiba kiri mu nyungu z'abaturage kugira ngo abaturage bakimenye kurusha iyo bari ari ku muturage usanzwe. Nibaza rero yuko cyane cyane kwibanda ku muyobozi, kandi umuyobozi abakorera abaturage muri rusange anabihemberwa ari ikibazo. Ariko harimo n'icyo kibazo cyo kuba muri rusange itegeko ritavuga gusebya icyari cyo.
Iki kibazo cy'izi ngingo abanyamakuru bose baba bakibona kimwe mu Rwanda?
Nabo abenshi tuzi ko tukibona kimwe, ariko hari abatarabisobanukirwa neza, ari naho batarahura nabyo ku buryo babifataho ibitekerezo. Ariko abanyamakuru benshi, kubera ko kuva mu nama y'igihugu y'umushyikirano ku itangazamakuru ya 2009 kandi buri mwaka ingingo abanyamakuru barabisaba ko byaza muri kitabo cy'amategeko ahantu ya code penal. Ni ukuvuga ko imyaka umunani ishize buri mwaka uyu mwanzuro ubuhari. Urebye mu cyegeranyo cyakozwe na RGB cya Rwanda Media Barometer, n'uyu mwanzuro urimo. So ni ukuvuga ko abanyamakuru benshi batanga ibitekerezo nabo tutumira mu nama dushyira mu banyamakuru barabyumva nk'uko tubyumva.
Professor Kayumba, mu gusoza.
Mu gusoza nibaza yuko byaba ari byiza ingingo ya 257 ivuyemo, hanyuma ingingo y'ijana na 69 hakuwemo igihano cyo gufungwa umuntu wasebeze, bakamuca amande y'amafaranga cyangwa yo gusaba imbabazi. Hanyuma ziriya ngingo nibwo numva ko zaba koko zanditswe mu buryo ziteza imbere politike ya Leta y'itangazamakuru yo gutuma abanyamakuru ubwabo bigenzura bagakora kinyamwuga, haba hari mugenzi wabo utannye, haba hari mugenzi wabo ukoze ibitajyanye n'umwuga, bakamukemura bakamuhana, kandi ubu birakorwa ku rwego rwo hejuru. Ni nabwo mbese naba nibaza ko iyo ngingo yaba ikozwe mu buryo buteza imbere ya politiki ya Leta rusange, yuko abanyarwanda biyemeje gukemura ibibazo binyuze mu biganiro, bitanyuze mu guhana bihanukiriye. Nibaza yuko byaba bigenze gutyo, hakavamo ibihano, ari ikintu cyahesha agaciro u Rwanda, abanyarwanda ndetse n'ubuyobozi.
Profeseri Christopher Kayumba, umwarimu w'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda, ukaba n'umusesenguzi, ndagushimiye cyane kano kanya wahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Mwakoze cyane, birema kudutumira.
Gonzaga Muganwa, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, nawe ndagushimiye cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Nagukora bashimiye kubera umwanya mwagaye gutanga ibitekerezo. Murakoze cyane.
Urakoze, nshimire namwe nshuti mwagiye muhamagara mugatanga ibitekerezo n'ibibazo. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya 7 hano i Washington DC, mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika.